Government yeyamye okukola ekisoboka okufundikira obutabanguko obukolebwa ku bakazi n'abaana abawala olw'ekikula kyabwe ng'essaawa amateeka agetaagisa okugassa mu nkola. Obweyamu buno bukoleddwa mu kuggalawo kaweefube ow'omulundi ogw'okubiri ku butabanguko obukolebwa ku bakazi. Kaweefube ono yatuumiddwa Spotlight Initiative. Angela Nakasero, kamishona atwala ekikula ky'abantu n'ensonga ez'abakyala mu minisitule y'ekikula eky'abantu, agambye nti newankubadde bingi bituukiddwako, bakyafuba okulaba nti amateeka ku butabanguko gano gassibwa mu nkola.